Come on, go ahead. Hey!
Hallelujah!
Hey!
Hallelujah!
Hey! Hallelujah!
Hallelujah!
Try and sit down. Try in Jesus' name and sit down.
Jitahidi kaa chini.
Glory.
Utukufu.
Glory.
Utukufu.
Glory.
Utukufu.
Glory. What is the Lord doing now?
Mungu anafanya nini sasa?
Is building strong local churches.
Anajenga makanisa ya mahali yaliyo imara.
Who believes that? Let me see your hand if you believe that.
Nani anaamini hilo?
Strong local churches.
Makanisa yaliyo imara.
Who are taught to flow with the Holy Spirit.
Ambao yamefundishwa kutembea katika roho.
Did we do that this evening?
Tumeifanya hivyo jioni ya leo?
Right?
Ndio.
Who are taught to flow with the Holy Ghost.
Ambao yamefundishwa kutembea katika roho.
Cannot he again said that? Kenneth Hagin said that.
Kenneth Hagin alisema kwamba.
A prophet of God.
Nabii wa Mungu alisema hayo.
He said one more thing.
Alisema moja jambo lingine
pia. I'm emphasizing, we're emphasizing in this camp meeting.
Na tunasisitiza kwenye kambi hii.
He said there's a move of the spirit.
Akasema kuna mtembeo wa roho.
That will be lost.
Ambao unaweza kupotea.
To a generation.
Kwenye kizazi.
Except it's taught.
Isipokuwa iwe imefundishwa.
By precept and by example.
Kwa mafundisho na kwa mifano, kwa vitendo.
There is a move of the spirit.
Kuna mtembea wa roho.
That is lost to a generation.
Ambao unapotea kwenye kizazi.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
By precept.
Kwa fundisho.
And by example.
Na kwa mfano.
Now, how many of you have seen a generation?
Nani amewahi kuona kizazi?
Maybe in your family, maybe in your hometown.
Katika familia yako, katika nyumbani kwenu.
Who lost something that was very important in that family.
Ambao wamepoteza kitu ambacho kilikuwa cha muhimu kwenye familia.
The practice is non-existent.
Yani utendaji wake haupo tena.
You know, now I happen to be an alumnus of the best secondary school in the world.
Mimi nilikuwa niliyemaliza shule iliyokuwa bora kuliko zote ulimwenguni.
Is that what he said? Because it's a man, you man. Beware of devils.
Mashetani yekundu.
You know, and there was a time we saw things.
Kuna wakati tuliona vitu.
We didn't know what it meant.
Hatukujua vilikuwa vina maana gani.
There was a building.
Kulikuwa na jengo.
When it got to my own generation.
Ikiwa kama ni kwa kizazi chetu.
We were playing table tennis there.
Tulikuwa tunacheza tennis ya mezani.
We were told no.
Tukaambiwa hapana.
That was the kitchen.
Ile ilikuwa ni jiko.
In 1960 something.
Mwaka 1900 na hivi.
But we're using it for table tennis.
Tulikuwa tunacheza kama tennis.
There was another place.
Kuna sehemu nyingine.
We used to go there.
Tulikuwa tunaenda pale.
To go and hide, if you are in the boarding house, you know provisions.
Tunaenda kuficha.
When you, who attended boarding house here? Boarding house, boarding school.
Nani amewahi kuona, amewahi kukaa mabwenini?
Is it real boarding school?
Ni shule ya bweni kweli?
Not the boarding school you are taking conflicts.
Hiyo shule gani ya bweni ambayo mnapenda vitu vya kutafuna tafuna?
That one is home transfer to school.
Ah, hiyo ni nyumbani pamehamishwa kwenda shuleni.
Real boarding school.
Lakini shule ya bweni yenyewe sasa.
So we used to, when you bring we call it provisions.
Tukija na vitu vya kula kutoka nyumbani.
Milk, sugar, all those
sukari.
You go and hide
maziwa,
it somewhere.
Unaenda unaficha mahali.
Who has done that before?
Nani amekufanya hivyo?
Your sins are forgiven.
Dhambi zako
zimefunikwa. I used to hide my own inside the rock.
Nilikuwa naficha vya kwangu kwenye mwamba kabisa.
So we had a building like that. We had a building like that.
Tulikuwa na jengo kama hilo.
That we used to keep things.
Ambayo tulikuwa tunaficha vitu.
When those who were there when they built it.
Lakini wale waliojenga ile eneo.
When they came.
Walipokuja.
He said no, that's the laundry.
Akasema pale ni sehemu ya kuoshia nguo.
Things can change over time.
Vitu vinabadilika kwa muda.
You know what some people think church is?
Kitu ambacho watu wanafikiri kanisa ni
just come around
wanajua ni sehemu tu
and dance
ambao unakuja unacheza
very little preaching
mahubiri kidogo
Pray like you are blessing food. Bless this food, oh Lord, for Christ's sake.
Ni maombi kama ile ya kuombea chakula, bariki chakula hiki.
And just go home.
Alafu unakimbia nyumbani.
But some people need to remind us.
Lakini watu wengine wanataka kutukumbusha.
Of what church should be.
Ya kanisa linatakiwa liweje.
That's what Kenneth Hagin meant.
Hicho ndicho Kenneth Hagin alikuwa anamaanisha.
The move of the spirit.
Mtembeo wa roho.
Will be lost to a generation.
Utapotea kwenye kizazi.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
By precept.
Kwa mifano,
and by example.
Na kwa mafundisho.
Now look at something like this.
Sasa sikiliza kitu kama hiki.
Do you know in the entire book of Acts, the entire book of Acts.
Unajua kitabu chote cha Matendo ya Mitume.
No single person.
Hakuna mtu hata mmoja.
Argued whether speaking in tongues was for all believers or not.
Alisema kunena kwa lugha ni kwa ajili ya waamini wote au sio? Hakuna.
There was no single teaching.
Hakuna hata fundisho moja.
From Genesis to Revelation.
Kutoka kwenye mwanzo mpaka ufunuo.
That is addressing whether speaking in tongues is for all believers.
Ambayo inasema if kunena kwa lugha ni kwa ajili ya
waamini wote. There's not one single teaching.
Hakuna hata fundisho moja.
That is trying to explain to us.
Ambalo linajitahidi kutueleza.
That is for all believers.
Na kwamba sio kwa waamini wote.
But today.
Lakini leo.
Do we have those questions?
Leo tuna watu wanafundisha vitu kama hivi.
That means something was lost along the line.
Ina maana kuna kitu kilipotea mahali.
So except it is taught.
Lakini inabidi mpaka itakapofundishwa
tena. You don't even know it exists.
Tusipofundishwa hatujui hata kama ilikuwa.
So there's a move of the spirit.
Kwa kuna mtembeo wa roho.
That is, will be lost to a generation.
Ambao utapotea kwenye kizazi.
Except it is taught.
Mpaka itakapofundishwa.
By precept and by example.
Kwa mifano na kwa mafundisho na vitendo.
And for our pastors here.
Na kwa wachungaji wetu hapa.
And all the pastors here.
Na wachungaji wote walioko hapa.
It is your responsibility.
Ni kazi yenu.
It's going to be tough.
Itakuwa nzito.
And very tough.
Itakuwa nzito kweli.
For example, what some people think is worship.
Kwa mfano, kila ambacho watu wanafikiri ni kuabudu.
Praise and worship.
Kusifu na kuabudu.
It's not different from concerts in town.
Aina tofauti sana na matamasha yaliyoko mjini.
If you see some praise worship.
Ukiona baadhi ya kusifu na kuabudu watu wanafanya.
And you go to your own town.
Alafu kirudi kwenye nyumbani kwako.
And you see how they celebrate.
Alafu ukiona namna wanavyoshangilia.
It's the same thing. It's the same
thing.
I don't even know what I'm talking about here.
Nani anajua kitu kama hicho?
So except those things are taught.
Mpaka mambo yale atakapofundishwa.
It will be lost.
Yatapotea.
People will not know what it is.
Watu watajua hichi ni nini.
Now imagine having to explain to believers.
Hem fikiria kwamba unawaambia waamini.
That there's something called rejoicing in the spirit.
Ambao kuna kitu kinachoitwa kufurahi katika roho.
Do you need a series to understand that?
Unahitaji mfululizo wa mafundisho kuelewa hiyo?
Is there, somebody was telling me one day.
Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia siku moja.
He said some people just came to church.
Anasema kuna watu walikuja kanisani.
And they're just laughing.
Na akaanza kucheka.
So I asked him.
Nikamuuliza.
Is laughing wrong?
Kwani kucheka ni mbaya?
He said no.
Akasema sio mbaya.
I said when you are happy do you laugh?
Ukifurahi ucheki?
He said yes.
Akasema ndio.
So what was wrong in what they were doing in that?
Akasema nini kilikuwa kibaya kwa wale walikuwa wanafanya hivyo?
He said he didn't know why they were laughing.
Akasema sikujua kwa nini wanacheka.
That means you are in the kingdom of darkness.
Akasema akamwambia ndio maana uko ina maana uko ufalme wa giza.
If you are in the kingdom of light.
Kama ukiwa kwenye ufalme wa nuru.
No, we have a reason to laugh 24 hours a day.
Utajua kwamba tuna sababu ya kucheka masaa 24 kwa siku.
Yes. Do you understand what I'm saying?
Naelewa anachokisema.
How often can a believer laugh?
Muamini anatakiwa kucheka mara ngapi?
How often?
Anatakiwa kucheka mara ngapi kwa siku?
Once a year?
Ni mara moja kwa mwaka?
Once a week?
Mara moja kwa wiki?
How often are we supposed to rejoice?
Ni mara tunatakiwa kufurahi mara ngapi?
What is always? Does that include
always ni nini? Kila wakati maana yake nini?
Now.
Ni sasa, hata sasa.
Are you looking at me?
Hata sasa.
Sit down.
Siku zote.
Now.
Sasa hivi.
How often do you want to laugh at the devil?
Unatakiwa kucheka mara ngapi kwa kumcheka shetani mara ngapi?
Has he made you glad?
Amekufanya
Has he made you glad?
Amekufanya mweusi.
Who has Jesus made glad here?
Nani ambaye Yesu amemfurahisha?
Anybody? He has made you glad.
Nani ambaye Yesu amemfurahisha?
Are you sure you are glad?
Embo onyesha kwamba umefurahishwa.
I can't see.
Sioni waliofurahishwa na Yesu.
Woo!
Woo! Sit down. Sit down.
Car.
So this is church, right?
Ini ni kanisa, sindio?
This is church.
Hapa ni kanisani pia.
In church we are full of joy.
Katika kanisa tunatakiwa tujae furaha.
But this can be lost.
Lakini hiki kinaweza kupotea.
To a generation.
Kwenye kizazi.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
They will think we'll need to beat drums.
Watafikiri unahitaji tu na ngoma nyingi.
For there to be joy.
Ili wafurahi.
But there are people when we are worshiping God.
Kuna watu wengine ambao wakati wanamwabudu Mungu.
They will close their eyes.
Watafumba macho.
But if the keyboard goes off.
Lakini kinanda kikizima.
They open their eyes.
Wanafungua macho.
Those are keyboard worshippers.
Hawa ni waabudu wa kinanda.
There are those who not, they can't flow with the Holy Ghost.
Kuna wale wengine ambao hawezi kutembea na roho.
Except Mr.
Mpaka wasikia kinanda kinalia.
The presence of God is here.
Akasema uwepo wa Mungu uko hapa sasa.
That's keyboard Holy Ghost.
Hiyo ni roho mtakatifu wa kinanda.
That's not you. That's not.
Lakini sio wewe. Hauko hivyo. Hauko hivyo. Hauko hivyo. Hauko hivyo. Hauko hivyo.
Sit down.
Kaa chini kidogo.
There's a move of the spirit.
Kuna mtembeo wa roho.
That will be lost with generation.
Ambao utapotezwa kwenye kizazi.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
By precept.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa vitendo.
So we can't afford to mix it up.
Kwa hiyo hatutaki kujichanganya.
Don't mix it up.
Usichanganye.
You see clapping.
Unaona kupiga makofi?
It's not praise, it's not worship.
Sio kusifu na kuabudu.
Clapping is to applaud something.
Kupiga makofi.
When you want to applaud.
Unataka kusifia kitu.
Maybe you know that man you lost 6-0, so you go like this. Say it.
Say, man,
man you was beating 6-0.
Man you Manchester alifungwa 6-0.
Is that what he said? Then you clap. If somebody is giving an award,
kama mtu akipewa zawadi,
you clap.
Unapiga makofi.
But you don't clap to God.
Lakini upigi makofi unapoabudu Mungu.
You raise your hands.
Unanyanyua mikono juu.
You worship him.
Unaamwabudu.
You kneel down to
unapiga
worship.
Unapiga magoti.
You bow down to
unainama.
Worship. You run in joy to
unakimbia
worship.
Unakimbia kwa furaha.
You shout with laughter to worship.
Unacheka kwa furaha.
So there's a move of God.
Kuna mtembeo wa kimungu.
That will be lost to a generation.
Ambao utapotezwa kwenye kizazi.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
By precepts.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa vitendo.
You see our churches.
Unaona makanisa yetu.
Should learn to stay with the word of God.
Yanatakiwa kujifunza kubaki kwenye neno la Mungu.
Not what is raining.
Sio kile ambacho kinasikika.
When I was in the university.
Nilipokuwa chuoni.
For my first degree.
Kwa degree yangu ya kwanza.
Because I've been to the university 3 times after that.
Kwa sababu nimeenda chuo kikuu mara tatu baada ya
hapo.
Na bado sasa hivi niko chuo kikuu.
Not I'm saying university. I'm studying.
Bado yani nasoma chuo chuoni.
I can't say when I was, except I want them to expel me.
Sitemi nilipokuwa chuo, mtu nikafukuzwa chuo.
I'm still in university now.
Mpaka sasa hivi bado niko chuoni.
Amen.
Amina.
So what am I studying?
Sasa najifunza nini?
It's not Bible.
Sio Biblia. Sawa.
So now I was in a campus fellowship.
Nilikuwa kwenye fellowship ya chuo.
Now I was pastoring outside church, outside the campus.
Nilikuwa nafundisha nje, nilikuwa na mchungaji nje ya chuo.
I wanted to identify with a fellowship on campus.
Lakini mimi nilikuwa natambulika kwenye campus ya chuo.
I think it was a mistake.
Nikafikiri ilikuwa ni.
But I did it.
Ilikuwa iko sawa mimi kuwa ndani ya chuo.
I saw that this the reason why I joined that fellowship.
Sababu ya mimi kujiunga na wao ushirika chuoni.
I was told that they used to teach the word.
Niliambiwa kwamba wanafundisha neno.
Word of faith.
Neno la imani.
And the move of the spirit.
Na mtembeo wa mambo ya roho.
So my first time there.
Siku ya kwanza mimi nikaenda pale.
It didn't even look like fake word of faith.
Kwanza haikuonekana kama ni fake.
It didn't even look like fake move of the spirit.
Haikuonekana kwamba ni ile ambayo ni sio original, sio fake.
It is still fake when it looks like it.
Yaani ni fake ikifanana nayo bado.
There was nothing like it.
Lakini ni kwamba haikuwepo kabisa.
So I was wondering.
Yaani hata ile fake haikuwepo.
I was wondering what happened. So I called my friend who introduced me to the fellowship. When I saw him, I asked him. He said, no, that's not what he meant. He said, well, when a preacher came there to preach, that he taught the word. And he flowed with the spirit.
That
he doesn't know anything about the fellowship after that. I said, ha.
Hey,
and I've already joined the fellowship. So anyway, you can make things better. So I went to meet my pastor.
And
don't forget, I'm already a pastor outside campus. I said, sir. Now, I won't do that again today. So don't go and do it. I said, sir. I think you need to study more.
So,
I went to buy books for my pastor so that he can have what to preach and stop playing on the pulpit. So I gave him E.W. Kenyon. I bought four books for him. Two kinds of faith. Wonderful Name of Jesus.
Jina kula Yesu.
Jesus the Healer.
Yesu Mponyaji.
And the Blood Covenant.
Na agano la damu.
E.W. Kenyon.
E.W. Kenyon.
The smallest was Blood Covenant.
Ile kidogo kilikuwa ni
very small.
Agano la damu.
So I gave him that one to start.
Nikampa iche kidogo azenacho.
So he was so happy.
Akafurahi sana.
So by next Sunday.
Jumapili iliyofuata.
Now usually I would have preached in my own church.
Lakini Jumapili hiyo huwa anafuja kanisani.
Outside campus.
Nje ya chuo.
So I'll come on campus. For the campus fellowship.
Kwa nakuja kwenye campus.
So I was looking forward to that service.
Kwa nikuwa nasubiria kufundishwa siku hiyo.
So truly he got on the blood covenant.
Well, akachukua kitabu cha
agano la damu. We are going to study this blood covenant.
Akasema tunaenda kujifunza hii
damu. I was so happy.
Nikafurahi.
I was already taking my notes.
Nikuwa nachukua notes.
After like 40 minutes.
Lakini baada ya dakika 40.
He was done.
Alimaliza.
So he said we'll continue next week.
Akasema tuendelee wiki ijayo.
I was not discouraged. I was not discouraged.
Sikukwazwa.
At least we have started.
Moyo.
The next Sunday again.
Jumapili iliyofuata.
I came.
Nikaja.
He said we are going to teach blood covenant.
Akajua tena kufundishwa agano la damu.
After like 20 minutes.
Baada ya dakika kama 20.
He said it was over.
Akasema imeisha.
So what I now did?
Sasa nikafanya hivi.
I now included my pastor in my prayer list.
Kwa nikaanza kumweka yule mchungaji kwenye maombi yangu.
I showed him later on.
Nimonyesha baadaye.
So they were just playing around.
Kama walikuwa wanacheza tu.
So one day I went to meet him.
Kuna mtu mmoja ndio kwenye mkutano.
I said, sir.
Akasema,
why can't we have an identity in this campus?
Kwa nini tusijitambulishe kwenye
I said, if you are looking for dancing. If you are looking for dancing.
Kama unatafuta kwa ajili ya mahali pa kucheza.
Dance steps.
Tujifunze kucheza step.
Different dance steps.
Step za aina mbalimbali. Kama hizo. Kama hizo.
I said there is a fellowship there.
Nikamwambia kuna fellowship, kuna ushirika huko pale.
They have it in abundance.
Wanazo nyingi tayari.
See, if you are looking for people that will be talking about relationships, marriage,
kama unataka tunafundisha
mahusiano, how to toast and become toast bread.
Namna ya kupika mikate, tunaza mikate.
How to toast a sister and become toast bread. You don't know how to say that one. I said, that fellowship, you can go for that one. I said, you know we, our own fellowship. I said, that fellowship where they dance a lot. They have a lot of equipment. A lot of musical equipment. Because they have money. We can't even copy them. We don't have money. So don't let's try and copy them.
Kwa tusiende kukopi wale.
That other one that talk about relationships.
Lakini wale wanaozungumza juu ya mahusiano.
We can't copy them.
Hatuwezi kwa copy.
Why can't we have a fellowship?
Kwa nini tusiwe na ushirika?
A church.
Kanisa.
That when people are looking for the word.
Like ambalo watu wakija wanatafuta neno.
And the move of the Holy Ghost.
Na mtembeo wa Roho Mtakatifu.
They can point to our fellowship.
Waje kwenye fellowship yetu. Waje kwenye ushirika wetu.
Who's following what I'm saying here?
Nani ananielewa mpaka hapo?
The word. And
neno,
the move of the spirit.
Na mtembeo wa roho.
See, if I want to hear good music.
Kama nataka kusikia muziki mzuri.
See. If I want to hear good music.
Angalia hapa ameapa. Ameapa hani hapa.
I don't need to go to church.
Kwa kweli sitaji kwenda kanisani kusikia muziki
mzuri. I don't where to go to.
Najua bali kwenye muziki mzuri.
It's not church that will
kanisani hakuna muziki mzuri.
So don't try and be like the world.
Usijitahidi kuwa katika ulimwengu.
They are far better than we can do it. They are far better than us. Because it's the spirit of entertainment that is in them.
Kwa sababu roho ya burudani ndio iko ndani yao.
But we must flow with the Holy Ghost.
Lakini sisi tutembee na roho.
So I told the pastor.
Nikamwambia mchungaji.
I said, let's have a fellowship.
Mtuwe na
where shirika. People can come to hear the word.
Ambao watu wakitaka kuja kusikia neno
la Mungu. See the move of the spirit.
Na kuona mtembeo wa roho
mtakatifu. A few years before then.
Miaka mine baadaye.
Around 94.
Mwaka 1994.
1994. 93 into 94 actually. I had this group of guys. We were to do the work of the ministry together. Around 1992. So I found out
that about
four of them were not filled with the Holy Ghost. So I started to minister to them one by one. It took me 1 month to get one of them to speak in tongues.
Kumsaidia mmoja kunena kwa lugha.
I'm saying 1 month to be very conservative.
Yani mwezi mmoja.
I'm sure it's more than 1 month.
Nimesema mwezi mmoja tu lakini ni zaidi ya mwezi mmoja.
Now that means I was trying to get 4 people.
Hapo ina maana nilikuwa najitahidi kuwajaza watu wanne.
In a month.
Kuja kwa mwezi
mmoja. Only one got it in a month.
Mtu mmoja tu ndiye aliyeja kwa
then
mwezi.
Then by the second month.
Mwezi uliofuata.
Another one got it.
Mwingine akajazwa roho.
By the second month to the third month.
Wakati wa mwezi wa
another one got it.
Wakati wa tatu.
It's a lot of ceremony.
Ni sherehe kubwa.
There was one. I took him to an evening fellowship.
Mwingine nilimpeleka katika ibada ya jioni.
Feel the presence of God in the evening.
Ili angalau asikie uwepo hapo.
Then he will speak in tongues.
Ili angalau anene kwa lugha.
Don't laugh at me.
Sasa usinicheke.
I did everything I could.
Nilifanya kila nilichokuwa nakiweza.
But there was one last one.
Lakini kulikuwa na mmoja wa
mwisho. I did everything.
Nilifanya kila kitu.
I put him out Sunday evening. I took him out Sunday evening.
Nikamchukua siku moja Jumapili jioni.
Right under the moon.
Akaenda kwenye jua kwenye mwezi.
God is here.
Nikamwambia Mungu yuko hapa.
He raised your hands.
Nikasema nyanyua mikono yako juu.
He just shut his mouth.
Akafunga mdomo vizuri kabisa.
Ah,
nikasema
I hugged him.
Nikamkumbatia.
I said receive.
Nikamwambia pokea.
He hugged me back.
Akanikumbatia pia.
Nothing happened.
Hakuna kilichotokea.
I laid legs on him.
Nikamwekea miguu.
Nothing happened.
Hakuna kilichotokea.
Ha!
Ha!
There was a day I fasted.
Siku moja nilifunga kabisa.
And I was going to his house.
Nikaenda nyumbani kwake.
Feeling the power.
Nikaona hisi uwepo.
He didn't get anything.
Hakupokea kitu.
So I told him.
Nikamwambia.
I said I know one fellowship.
Nikapata najua fellowship moja.
Now that fellowship was away from Lagos.
Sasa huyu shirika moja ulikuwa nje ya Lagos.
It's in a place called Ibadan.
Sehemu ambayo inaitwa Ibadan.
And I said I know that fellowship.
Nikamwambia najua hiyo huo shirika.
They know the Holy Ghost.
Wanamjua Roho Mtakatifu.
I know they know the Holy Ghost.
Najua kwamba wanamjua Roho Mtakatifu.
I've learned flowing with the Holy Ghost in that fellowship.
Nimejifunza kutembea Roho kwenye.
I'm going to take you
ushirika
there.
Ushirika huo na mtakupeleka kule.
If after I take you there.
Baada ya kukupeleka pale.
You don't speak in tongues.
Usiponena kwa lugha.
Our agree is your destiny.
Tutakubaliana kwamba ni hatima yako kutonena kwa lugha. Umeandikiwa.
That from the foundation of the world.
Tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu.
God has destined that you.
Mungu alipanga ya kwamba wewe.
Will be the odd one out.
Utakuwa mtu peke yake.
Because I know that place.
Najua pale mahali.
They know Holy Ghost.
Wanamjua Roho Mtakatifu.
You know it's good to know a place.
Ni vizuri kujua mahali.
It's good to be the place.
Na ni vizuri kuwa mahali hapo.
They know the Holy Ghost.
Wanajua Roho Mtakatifu.
So that's how we traveled.
Hapo ndipo tukasafiri.
I told him.
Nikamwambia
bro
kaka
if you don't speak in tongues here
usiponena kwa lugha pale
your name was never written in the book of those
jina lako halijawahi kuandikwa popote kwenye kitabu cha uzima
because this place
kwa sababu pale
I know the place
ninawajua wale
I've been in an evening fellowship before on a Sunday
nimewahi kwenda kwenye fellowship kabla Jumapili
in that place
katika eneo hilo.
We came for fellowship 6:30 to 8:30.
Tunakuja kuanzia saa 12 na nusu mpaka saa 7 na nusu. Saa 2 na nusu.
We prayed in tongues.
Tunaomba, tunaimba
kwa roho. The Holy Ghost fell on us.
Roho Mtakatifu anashuka juu yetu.
We prayed till past 1 a.m.
Tunaomba mpaka baada ya saa 7.
That's Holy Ghost.
Mpaka saa 7.
Past 1 a.m.
Mpaka saa 1. Tunapita mpaka saa 1.
We went for fellowship at 6 o'clock.
Tumeenda saa 12.
We came back at past 1 a.m.
Tukarudi
and
tukaenda zaidi ya saa 7.
And when you came back like,
unakuja ukiwa na gugu.
And you are praying in tongues.
Na unanena kwa lugha.
You have a burden for the nations.
Una mzigo kwa ajili ya mataifa.
That burden is why I'm here tonight.
Huo mzigo ndio umenifanya niwe hapa leo.
Are you following what I'm saying? Not a place where when you get there, they will just pray like 30 seconds. You even know when they said in Jesus' name. Hallelujah, somebody.
Hallelujah.
And when the Holy Ghost is moving, including the pastor, they'll be looking like this.
Wanaanza kushangaa na kodoa macho.
Not this particular fellowship.
Najua ushirika.
So I took my friend there.
Wani kampeleka rafiki yangu.
As soon as we got there,
baada ya kufika pale,
there were no phones in those days.
Hakukua simu
wakati. So I couldn't call anybody.
Wasikumpigia mtu.
So we packed our bags.
Kwa tukachukua mabegi yetu.
Going to be baptized with the Holy Ghost.
Ili tunampeleka akabatizwa akapata
mazoro mpaka 50 kilometers away. 150 kilometers.
Tumeenda kilomita 150
from Jerusalem to Judea to Samaria to the other.
Kutoka Jerusalem Judea mpaka misho ya nchi.
So that was part of the end.
Mpaka misho ya nchi.
As we got to the fellowship.
Tukafika kwenye ushirika huu.
He sat on this side of the auditorium.
Akakaa upande huu wa kusanyiko.
And we were praising God.
Tukawa tumsifu Mungu.
The fellowship was about 200 people.
Ilikuwa na kama watu 200.
Or a bit more than that.
Au zaidi kidogo.
As the pastor came in.
Mchungaji alipoingia.
The pastor's name is Pastor Dapo Oguni. I still spoke to him last year. This year, sorry.
Mchungaji ametaja jina lake pale.
As he got in.
Alipoingia tu yule mchungaji.
He just pointed at my friend.
Akamfuata rafiki yangu.
He said, "Hey you."
Akamwambia, "Wewe,
you are yet to receive baptism of the Holy Ghost."
Umekuja hapo upokee ubatizo wa Roho.
That's why you came.
Ndio maana umekuja.
My friend said,
"Rafiki yangu akasema, "Hey,
I said, God, don't catch you."
Sasa umeshikwa. Umeshikwa sasa.
You know, that means they know Holy Ghost. See, our church, we know the Holy Ghost.
Ina maana unajua Roho mtakatifu. Leo tunajua Roho mtakatifu.
Imagine if before the man of God came.
Emfikiria kama mtumishi wa Mungu ajaje.
We had all danced around the service.
Umeshacheza, umeshakatika vizuri huko.
Come, pastor.
Afu mchungaji na
we all held ourselves like this.
Tumeshaanza kuzunguka hivi, tumeshaanza kuzunguka hivi.
How will the Holy Ghost move in the place like that?
Hata Roho Mtakatifu anatembeaje hapo?
Shout hallelujah!
Shangilia hallelujah!
There's a move of the Spirit.
There's a move.
There's a move. That's a man you fan.
Kuna mtembea wa Roho.
There's a move of the Spirit.
Kuna mtembea wa Roho.
That will be lost.
Ambao utapotea.
To a generation.
Kwenye kizazi.
Except it is taught.
Mpaka itakapofundishwa.
By precept.
Kwa fundisho.
And by example.
Na kwa mfano.
This camp meeting.
Kambi hii.
We have a mandate.
Tuna kusudi maalum.
In our nation and our region.
Katika taifa letu na mikoa yetu.
All over Africa and the world.
Na Afrika na ulimwengu kwa ujumla.
To teach people.
Kuwafundisha watu.
How to flow with the Holy Ghost.
Namna ya kutembea katika Roho Mtakatifu.
How many of you will take that responsibility?
Nani atachukua jukumu hilo?
That responsibility.
Nani atachukua jukumu hilo?
That's how my friend spoke in tongues.
Hapo ndivyo rafiki yangu alivyojaa Roho. Aliponena kwa lugha.
I know he's been hearing this testimony.
Najua amekuwa akisikia ushuhuda huu.
He's wishing in his heart I should not mention his name.
Ana
is believing I won't mention his name.
Anatamani nisikie nikamtaja jina lake.
Emoji, one day I'm going to mention your name.
As any mtu wa Mungu asije akataja jina siku moja
tena. After 10 years I'll mention your name.
Baada ya miaka 10 nitataja jina lake.
But you see, it's good to have a fellowship, a church like that.
Lakini vizuri kuwa na ushirika kanisa la aina ile.
Know how to flow with the Holy Ghost.
Ambao anajua kutembea na Roho Mtakatifu.
1 Corinthians 12:1.
Wa Korinto wa kwanza 12:1.
Paul says now concerning spiritual gifts.
Paul anasema kuhusu karama za Roho. Baada ya karama za Roho.
Brethren, I will not have you ignorant.
Ndugu zangu sitaki mkose kufahamu.
You see, there are things you cannot be ignorant of.
Kuna vitu ambavyo utaki kuwa unakosa ufahamu kuhusu hivyo vitu.
How can I come to church?
Na kujaje kanisani?
That teaches me how to knot my tie.
Ambao unafundisha namna ya ku.
That's good.
Namna ya kufunga tie.
How to knot my tie.
Namna ya kufunga tie yangu.
Or how to cook delicious meals.
Namna ya kupika vyakula vitamu vitamu.
I like good food.
Napenda chakula kizuri.
So I won't mind if you teach people.
Lakini sioni shida ukinifundisha.
How to buckle your shoe.
Namna ya kufunga viatu vyako.
It's good to learn things like that.
Ni vizuri kujifunza vitu kama hivyo.
But is that really what you need?
Lakini hicho ndio kitu unachokitaji kweli?
Somebody else can do that in the world.
Kuna mtu mmoja anaweza kufanya ulimwenguni.
But you see this one we are talking about.
Lakini huku unachokisema
hivi. It can only be learned in church.
Inafundishwa peke yake kanisani.
Let's allow the world to do what they know to do.
Turuhusu dunia ifanye mambo
wanayopenda kufanya. In church we know how the Holy Ghost flows.
Lakini katika kanisa tujue mtembea wa Roho.
A believer should be well taught in his church.
Mwamini anatakiwa kufundishwa vizuri kanisani.
That when the Holy Ghost is moving.
Wakati Roho Mtakatifu anatembea.
He can sense it.
Anaweza
he can jump in the
flow. Na kuingia ndani na kuanza
kutembea. You see a believer.
Lakini ukimwona mwamini.
Just like a few minutes ago.
Kama dakika churches of Peter.
How many of you sang in tongues?
Wangapi ambao wamenena wameimba kwa lugha?
And you sang interpretation.
Na ukaimba tafsiri.
Let me see your hand.
Nyanyua mikono yako juu.
Imagine if your pastor didn't teach you.
Emfikiria kama mchungaji hajafundisha.
You just be looking like Lucozid.
Unakuja unashangaa tu hivi.
What is this?
Nini hiki?
What is this?
Hii ni nini?
Eh.
Eh.
What is this?
Hii ni nini?
No, you shouldn't be like that.
Hautaki kuwa hivyo.
You shouldn't be like that.
Hautaki kuwa hivyo.
Your church should teach you things like that.
Kanisa lako linakufundisha mambo kama hayo.
How to flow with the Holy Ghost.
Namna ya kutembea na Roho.
How to flow with the Holy Ghost.
Mtembeo wa Roho Mtakatifu.
So there's a move of God.
Kwa kuna mtembeo wa kiungu.
There's a move of the Spirit.
Kuna mtembeo wa Roho.
That will be lost to a generation.
Ambao utapotezwa kwenye kizazi.
Except it is taught.
Mpaka itakapofundishwa.
By precept or by example.
Kwa fundisho na kwa mifano.
Tomorrow we'll look at it in more detail.
Kesho tutaangalia kwa undani zaidi.
That's tomorrow morning.
Kesho
tomorrow morning.
Asubuhi.
I'm going to teach.
Kesho asubuhi nafundisha kweli kesho.
Did you hear me?
Menisikia? Kesho ni shule.
Did you hear me?
Mesikia? Mesikia kwa masikio mawili?
Open Bible.
Kesho nitafungua Biblia na nitafundisha.
Amen.
Amina.
What was I saying? I said in the book of Acts.
Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume.
In Acts of the Apostles chapter 8.
Sura ya 8.
Something happened there.
Kuna kitu kilitokea pale.
Philip had gone down to Samaria to preach Christ.
Filipo akaenda Samaria kuhubiri Kristo.
Acts 8, 5 and 6.
Angalia mstari wa 5 na 6.
Acts 8 verse 5 and 6.
Matendo 8 mstari wa 5 na 6.
The whole city gave heed to the things he said.
Mji wote ulimsikiliza.
There was joy.
Kulikuwa na furaha.
In the whole city.
Katika mji wote.
Then in verse 14.
Katika mstari wa 14.
He said the apostles at Jerusalem.
Asema mitume waliokuwa kwa Yerusalemu.
They heard.
Waliposikia.
That Samaria.
Kwamba Samaria.
Had received the message.
Imelikubali neno la Mungu.
That means somebody went to tell them.
Ina maana kuna mtu ameenda kuambia.
Because they were not online.
Kwa sababu hawakuwa na online.
Somebody went to tell them.
Kuna mtu hakuwa na mtandao, kuna mtu alienda kuambia.
The person must have said, "Ah, Peter,
mtu mmoja atakuwa alienda kuambia
James and John,
yani Yohana, Peter na Yohana,
come and see the crusade in Samaria.
Njoni muone mkutano huko Samaria.
Blind eyes were open.
Macho ya vipofu yanafunguliwa.
Their ears were unstopped.
Masikio yasiyosikia yanasikia.
The crippled were walking.
Viwete wanatembea.
Even Simon the sorcerer,
hata Simoni mchawi,
he joined the church.
Akaingia kanisa, akajiunga na kanisa.
The apostles were glad.
Mitume walifurahi.
But they now asked a question.
Lakini akauliza swali.
Was that all?
Ni hiyo tu.
He said, "What about Holy Ghost?"
Vipi kuhusu Roho Mtakatifu?
Because they said,
"Mara tusema sasa."
They heard that they had received the word.
Wanaona kwamba wamelipokea neno.
But they did not hear they had received the move of the Spirit.
Lakini hawaoni kama wamepokea mtembeo wa Roho.
They now sent Peter and John.
Sasa wakatuma Petro na Yohana.
Who will come and pray for them?
Ili waje kuwaombea.
So that they will receive the Holy Ghost.
Ili waweze kumpokea Roho Mtakatifu.
For he was falling on none of them.
Kwa sababu alikuwa hajawachukia bado.
That means it was not just enough.
Kwa hiyo ilikuwa haitoshi peke yake.
For them to be born again.
Kuamini tu na kuzaliwa upya.
And receive the gospel.
Na kupokea injili.
They must receive the baptism with the Holy Ghost.
Lazima wapokee na ubatizo wa Roho.
It was so important.
Ilikuwa ni muhimu sana.
In the church.
Katika kanisa.
That they sent down Peter and John.
Kiasi kwamba walituma Petro na Yohana.
Who will come?
Ili waende.
And pray for them.
Na kuomba kwa ajili yao.
Which means.
Kwa maana kwamba.
If a church.
Kama kanisa.
Does not embrace the move of the Spirit.
Alipokee mtembeo wa Roho.
You can see it.
Utaona kabisa.
You see it in their services.
Utaona kwenye ibada zao.
You see it in the things that they do.
Utaona kwenye vitu wanavyovifanya.
So they sent them down.
Sasa akawatuma hao.
And they began to lay hands.
Wakaanza kuweka mikono juu yao.
And many received the Holy
na
Ghost.
Na wengi wakampokea Roho Mtakatifu.
Verse 17 and 18.
Mstari wa 17 na 18.
Said Simon the sorcerer.
Simoni mchawi.
He saw.
Na yeye aliona.
So say he saw.
Aliona.
Say he saw.
Sema aliona.
He saw it.
Aliona.
That through the laying of hands of the apostles.
Kwamba kwa kuwekewa mikono ya mitume.
The Holy Ghost was given.
Roho Mtakatifu alipewa.
The move of the Holy Ghost can be seen.
Kwa hiyo mtembea wa Roho Mtakatifu naweza kuonekana.
It's not a private thing.
Sio kitu cha kificho.
It can be seen.
Inaweza kuonekana.
When Paul got to Ephesus.
Petro alipoenda Efeso.
Acts 19 verse 2.
Matendo 19 mstari wa pili.
Have you received the Holy Ghost since you believe?
Akauliza je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?
He saw something was missing.
Ina maana aliona kuna kitu kimepungua.
Something was missing.
Kuna kitu kilikuwa kimepungua.
They are born again.
Wameamini, wameokoka kweli. Wamesaliwa mara ya pili ni watoto wa Mungu.
In Acts chapter 8.
Kwenye Matendo ya Mtume 8.
But something was missing.
Lakini kuna kitu kilikuwa kimepungua.
Something was missing.
Kuna kitu kilikuwa hakipo.
Don't forget.
Usisahau.
There's a move of the spirit.
Kuna mtembeo wa roho.
That will be lost.
Ambao utapotea.
To a generation.
Kwenye kizazi.
Except.
Isipokuwa.
It is taught.
Imefundishwa.
By precept.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa mifano.
We have a responsibility.
Tunayo jukumu. Tunalo jukumu.
We have a responsibility.
Tunalo jukumu.
To show people what we are saying.
Kuwaonyesha watu tunachokifanya.
Some 27 years ago. 1998. I came to speak in Southern Africa, Zimbabwe to be precise.
Nilienda kuzungumza Afrika Kusini, Zimbabwe.
A church.
Nikaenda kwenye ile kanisa.
As I was preaching,
wakati nahubiri,
I just noticed the place was very cold.
Nikaona kama sehemu pampa amepoa.
Not the weather outside though.
Sio kama ni baridi ya nje.
But the atmosphere in the church.
Lakini hali ya kule ndani pamepoa.
It was very cold.
Ilikuwa pamepoa kabisa.
Now during the service.
Wakati wa ibada.
The elders will come on the pulpit, on the stadium, on the storm, on the rostrum like this.
Wazee walikuwa wanapanda dukwani kama hapo.
They will speak in tongues.
Wakaanza kunena kwa lugha.
Then everybody will say amen.
Na wengine wanasema tu amina.
I've never seen that before in my life.
Sijawahi kuona hiyo kwenye maisha yangu.
So we will come and say they speak in tongues.
Wengine wanakuja kwa nanena kwa lugha. Na nyie mnasema tu amina.
So after the service.
Baada ya ibada.
The first session.
Baada ya kwanza.
I now called the pastor.
Nikamwambia mchungaji.
I said, sir.
Sema bwana.
What do you believe about the Holy Ghost?
Unaamini nini kuhusu Roho Mtakatifu?
The baptism with the Holy Ghost.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu.
He said, yes.
Anasema ndio.
He said our people,
watu wangu,
they are waiting for it.
Wanausubiria ubatizo wa Roho.
He said we have this foundation class.
Tuna madarasa
fulani. Madarasa
ya msingi, baada ya
sanctification class.
Na kusakatakaswa. Anasema eh.
He said we have all those classes.
Anasema tuna madarasa mengi.
So that they will be purified.
Ili kwanza wasafishwe.
For the Holy Ghost.
Ili Roho Mtakatifu.
I said that's very great.
Nikasema hiyo ni kubwa sana.
I didn't tell him what was great.
Sijasema nini hapo ni kubwa.
It was great unbelief.
Ni kutokuamini kukubwa.
But I didn't tell him.
Lakini sikumwambia.
Because if I told him.
Sasa ningemwambia.
Allow me to preach the next session.
Asike niruhusu kufundisha ibada inayofuata.
So the evening session.
Kwa ibada jioni.
I came to the service.
Nikaenda kufundisha.
And I went through the book of Acts.
Sasa nikapita Matendo ya Mitume.
And I showed them.
Nikawaonyesha.
That every believer.
Kama kila muamini.
Has the privilege.
Anayo haki.
The right.
Anayo haki.
To the gift of the Holy Ghost.
Pokea
karama ya Roho. As I was opening the scriptures.
Wakati nafungua maandiko.
You could see that their eyes opened.
Unaona macho yao kama yamefunguka.
Hundreds.
Walikuwa kama 100 hivi.
Their eyes were opening.
Macho yao yalifunguka.
They were looking at the Bible.
Wanaangalia Biblia.
And looking at me.
Alafu ananiangalia.
I knew light had come to them.
Nikajua nuru imekuja juu yao.
I knew light had come to them.
Nikajua nuru imekuja juu yao.
But behind me.
Lakini nyuma yangu sasa.
The pastor and the elders.
Mchungaji na wazee.
I could feel they were angry.
Nilijua kwamba wamekasirika.
Because now I'd made it free for everybody.
Kwa sababu sasa nimeanza kugawa bure.
So I said if you are here tonight.
Nikasema kama uko leo hapa leo.
And you are yet to receive the baptism with the Holy Ghost.
Na bado hujapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Come outside.
Njo.
And you want to be filled with the Holy Ghost.
Na ukataka ujazwe Roho Mtakatifu.
They came out in their hundreds.
Wakaja mamia.
Ah!
Uh-huh.
The pastor must have been looking at me.
Mchungaji alikuwa ananiangalia.
What is this guy doing?
Akasema huyu ndugu anafanya nini?
No second work of grace class.
Hakuna kazi mbili ya neema.
No baptism class.
Apita darasa la.
And he just wants to give them free of charge like that.
Anataka tu kuwapa ubatizo wa Roho kiraisi namna hiyo.
I just turned my back.
Nikahakisha nimewapa mgongo.
On the pastor and his associates.
Mchungaji na wazee wake.
So I called all of them outside.
Kwa nikawaita watu wengine hapo.
I was the friend of mine.
Nilikuwa na rafiki yangu.
So two of us wanted to minister.
Sisi wawili tulikuwa tayari.
They thought because hundreds of people were there.
Tulidhani kwa sababu wako kuna watu 100 pale.
I now call them to join me.
Walidhani kwa sababu wako 100 tutawaita.
That would be a mistake of the.
Ingekuwa ni kosa la mwaka kuwaita wale wazee na mchungaji.
It's called plus 10 minus 1000.
Inaitwa jumlisha 10 mara 1000.
So we began to lay hands on those people.
Nikaanza kuweka mikono juu.
As we lay hands on them.
Wakati tunaweka mikono juu.
Just like we did tonight.
Kama ambavyo tumefanya leo.
Decided to speak in tongues.
Wakaanza kunena kwa lugha.
You see some anger in the tongues.
Unaona kiu na njaa kwenye ndimi.
Because they've kept them away from it for years.
Kwa sababu wamenyimwa kwa miaka.
So the tongues came out in emotions.
Unatoka ndimi zinatoka na uzi.
Kama
wanavunja miti hivi.
Some of those tongues had capital letter.
Wengine walikuwa wananena kwa herufi kubwa kabisa.
So as they were speaking in tongues, they went near the pastor. And they spoke in tongues. I knew that was my last day. But I don't know what I was going to do. What kept them away from speaking in tongues? From prophesying. Ignorance. Wrong teaching. Wrong belief.
Imani potofu.
Remember.
Kumbuka.
There's a move of the spirit.
Kuna mtembeo wa roho.
That will be lost to a generation.
Ambao utapoteshwa kwa kizazi kijacho.
Except it is taught.
Isipofundishwa.
By precept.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa mifano.
By precept.
Kwa mafundisho.
And by example.
Na kwa mifano.
Tonight.
Usiku wa leo.
Let's make a decision.
Hem tuamue kabisa.
In our churches.
Kwenye makanisa yetu.
In our private lives.
Katika maisha yetu binafsi.
In our ministry.
Katika huduma zetu.
To be people of the Holy Ghost.
Tuwe watu wa Roho Mtakatifu.
Who is ready to make that
decision? Nani tayari kufanya uamuzi huo leo?
Stand to your feet, let's pray.
Simama kwa miguu yako tuombe.
Let's pray.
Tuombe.
Let's
simama kwa miguu yako tuombe.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
That you will be a church of the Holy Ghost.
Iwe kanisa la Roho Mtakatifu.
Full of the word.
Kanisa loja neno.
And full of the Holy Ghost.
Na kujaa Roho Mtakatifu.
Pray for yourself.
Omba kwa ajili yako.
Pray.
Omba.
Make a dedication.
Amua leo.
A decision.
Weka uamuzi leo.
To flow with the Holy Ghost.
Kutembea katika Roho.
That the move of the Spirit.
Ili utembee wa Roho.
Will not be lost.
Au usipotee.
In your own generation.
Katika kizazi chetu.
You won't mix things up.
Hauta vuruga mambo.
You won't get into entertainment.
Hauta ingia kwenye burudani.
You will go the whole hog. You will go totally for the move of the Spirit.
Utaenda kwa zote, kwa namna zote katika mtembeo wa Roho.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
Pray for your church.
Omba kwa ajili ya kanisa lako.
That your church.
Kwamba kanisa lako.
Your fellowship.
Ushirika wako
will be a place.
Itakuwa ni mahali.
When people come around it,
ambao wakija,
they will see the move of the Holy Ghost.
Wataona mtembeo wa Roho.
Come on, pray.
Omba, omba.
Pray.
Omba.
Pray.
Omba.
Make a decision.
Amua leo.
A firm decision.
Weka maamuzi dhabiti.
To be a minister.
Kuwa mhudumu.
Of the word.
Wa neno.
And the Holy Ghost.
Na Roho Mtakatifu.
A minister.
Mudumu
of the word
waneno
and the Holy Ghost
na Roho Mtakatifu
of the word
waneno
and the Holy Ghost
na Roho Mtakatifu.
Pray.
Omba.
Just one more minute. Pray.
Tapata muda wa kuomba.
Pray, pray, pray. Let's pray.
Omba, tuombe, tuombe.
Amen. We're still praying.
Amen. Endelea kuomba.
We're going to pray that all the 9 gifts of the Holy Ghost
tunaenda kuomba karama zote 9 za Roho Mtakatifu
will be in maximum manifestation.
Itakuwa katika udhihirisho mkuu sana.
In our lives and our ministry.
Katika maisha yetu na huduma zetu.
Now pray that way.
Sasa omba kwa jina
hayo. All the 9 gifts of the Holy Ghost.
Karama zote 9 za Roho Mtakatifu.
Will be in demonstration.
Zitakuwa zikidhihirishwa.
In our meetings.
Katika makusanyiko yetu.
In our fellowship meetings.
Katika ushirika zetu.
Our Sunday services.
Katika ibada zetu za Jumapili.
Our midweek services.
Katikati ya wiki.
Our outreaches.
Katika kuwafikia wasio
pray, 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 pray.
Omba, omba, omba.
All the 9 gifts of the Holy Ghost.
Karama zote 9 za Roho Mtakatifu.
Will be in demonstration.
Zitakuwa katika udhihirisho.
In our lives.
Katika maisha yetu.
And in our churches.
Na katika makanisa yetu.
Let's pray a bit more. Let's pray a bit more.
Tuendelee kuomba zaidi.
Make that dedication tonight.
Fanya huo uamuzi usiku wa leo.
That you will not grow cold.
Kwamba hautakuwa baridi.
You won't grow cold.
Hautakuwa na ubaridi.
You won't draw back.
Hautarudi nyuma.
Because of criticisms.
Kwa sababu ya vikwazo, kwa sababu ya
that you will not draw back.
Mapingamizi.
Pray for your pastor too.
Omba kwa ajili ya wachungaji wako pia.
That he or she will not draw back.
Kwamba asirudi nyuma.
Because of criticisms.
Kwa sababu ya kupingwa.
Pray. Amen.
Amina.
Let's pray for the remaining part of this conference.
Em tuombe kwa ajili ya siku zilizobaki za mkutano huu.
That every session.
Na kwamba kila ibada, kila
kipindi will be filled with the glory of God.
Kutajawa na utukufu wa Mungu.
That we'll see the move of the Spirit.
Tutaona mtembeo wa Roho.
By example.
Kwa mifano.
And by teaching.
Na kwa mafundisho.
And you will flow with the Holy Ghost.
Na utemtembea katika mambo ya Roho.
In a way you've never done before.
Kwa namna ambayo hujawahi kufanya.
Pray, 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 pray.
Omba, omba, omba.
That you will flow with the Holy Ghost.
Utatembea kwenye mambo ya roho.
In a way you've never done before.
Katika namna ambayo hujawahi kufanya.
We receive visions and revelations.
Utapokea maono na mafunuo.
We receive the gifts of power.
Utapokea karama ya nguvu.
Gifts of healings and workings of miracles.
Karama ya uponyaji na matendo ya miujiza.
Gift of faith.
Karama ya imani.
Word of knowledge, word of wisdom.
Neno la maarifa, neno la hekima.
Discerning of spirits.
Utambua roho.
Tongues, interpretation of prophecy.
Kunena kwa lugha na kufasiri.
We receive them in manifestation.
Tutapokea udhihirisho wote.
In our church and fellowship.
Katika makanisa yetu na katika ushirika wetu.
And in the sessions of this camp meeting.
Na katika kila kipindi cha kambi hii.
Pray a bit more.
Omba zaidi, omba zaidi, omba zaidi.
Hallelujah.
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 I'm going to give you an instruction. I hand over to Pastor.
Naenda kuwapa maelekezo kidogo.
Remember when I say praise the Lord, I didn't mean keep don't talk. I said just do what?
Nikisema
just lower the volume.
Nikisema Bwana asifiwe, simaanishi
wacha kuongea. You can speak in tongues throughout the service.
Punguza sauti lakini endelea.
Just make sure it's not loud.
Akisha tu sauti haiendi juu.
I am not disturbing anyone beside.
Na haumsumbui mwingine jirani yako.
Before any session.
Kabla ya kila kusanyiko.
The remaining sessions of this camp meeting.
Kwenye vipindi vilivyobaki kwenye kambi hii.
And practice it even after this camp meeting.
Na kufanya hivyo hata baada ya kambi hii.
Pray in tongues.
Nena kwa omba katika roho.
For 1 to 2 hours.
Kwa lisali moja mpaka mawili.
Just pray that way.
Omba tu kwa roho namna hii.
Before the services.
Kabla ya kipindi.
You will see how easy it will be.
Utaona wepesi.
For you to flow with the Holy Ghost.
Kwako kutembea kwenye mambo ya roho.
In the services.
Katika ibada zetu.
Because from tomorrow.
Kuanzia kesho.
Into Saturday.
Mpaka Jumamosi.
And of course Sunday.
Na hata Jumapili.
You will be ministering the things of the Spirit.
Utaanza kuhudumu mambo ya roho.
You
here. Wewe hapo. Wewe hapo.
You minister it in a way you've never done before.
Utafanya kwa namna ambayo hujawahi kufanya.
So ensure you pray an hour or two in tongues.
Kwa kisha unaomba saa moja au mawili kwa lugha.
Before every session.
Kabla ya kila kipindi.
Before every session.
Kabla ya kila kipindi.
Go ahead and just pray for yourself.
Asa nenda endelea kujiombea.
Throughout this camp meeting.
Kwamba kwenye kambi hii yote.
You will flow with the Holy Ghost.
Utatembea
utafanya kazi ya roho. All the gifts of the Holy Ghost.
Karama zote za roho.
You will flow in them.
Utafanyia kazi.
You will function in them.
Utazifanyia kazi.
Pray for yourself now.
Jiombee sasa.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.
That there will be no distractions.
Kwamba hakuna vitu vitavikwazo.
In the name of Jesus.
Katika jina la Yesu.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.
Pray.
Jiombee.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.
Pray for yourself.
Jiombee sasa.